ngise nabunyana nakumoya oyincwele
bavela kunjalo kusenjalo nanamhla kohlala kunjalo unaphakade
inkosi mayibe nani
ibe nawe kanjalo
masahlukane ngoxolo
egameni likaKristu amen
yangimiphefomu lo yamakholwa ngasekhoyo ingabomba amakholwa walapha eSaint Barts ingaphomla ngoxolo egameni loyise nelonyana nelomoya oyingcwele